Uganda. She's a beautiful muyaye. Answers are kukanabe. She's a beautiful muyaye.
Zuku kavamo chiroto.
Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Some baby kunda.
Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Wake
up, wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Gwebocho, nyonyonyonyo zechiwato. Kolebocho, kolebocho, nyonyonyonyo zechiwato. Gwebocho, gwebocho, nyonyonyonyo zechiwato. Kolebocho, kolebocho. Wabula baby kwa mazina gogalie. Kabina koka gwanfo gweno kankanye. Wabula baby kwa mazina gogalie. Kabina koka gwanfo gweno kankanye.
Ene chikiri nchiraba chakute. Akatemeseli enje munyera bikubiri wano.
Nina dance already mama na nyolo mobili. Awani kobo bini kabo kwate boti. Kabina sagala sagala ona tabula tabula na alio muhura sokola boti. Before me nyomit me a wet it it up pour the water upon the floor. Give me no kit, no kit. Let me come in, baby. Gala open up and never open.
Echi digida, give it to Echi Kuruma. Cho, Echi chi, Echi chi, Echi digida. We Echi Kuruma, se Echi nyumira. Echi chi, Echi chi, Echi digida. Cho, wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Some baby kunda.
Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Gula omuriang.
Wake up. Wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up.
Wabura te chine chibengiri chakute na nyone kaze buakede.
Ya te chine chiyimba chabambye na nyoma na nyenye ze kute.
Wine and go down, kukwateko. Pretty girl to zinema kasemba yo. Wine and go down, chakwata yo. Pretty girl to zinema kasemba yo. Missing a dance already mama na nyolo mobidi. Awani kobo bini kabo kwate vote. Kabina sagala sagala ona tabula tabula na alio muhura sokola vote. Before me nyomit me a wet it it up pour the water upon the floor. Give me no kit, no kit. Let me come in, baby. Gala open up and
impress me on your
Echi digida,
man.
Echi kuruma,
cho.
Echi chi, Echi chi, Echi digida.
We
Echi kuruma, se Echi nyumira.
Uganda,
Echi chi, Echi chi, Echi digida. Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Some baby kunda.
Wake up, wake up, wake up, wake up, mama. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Gula omuriang.
Wake up, wake up, wake up, wake up, mama.
Wake